kukucha twazisaka. Tukisha pata tunawaka bila shaka. Life good mule mule no matata. Ukiwa na pesa blo, hata kama ni kimbau mbau, unaitwa bigi. Hey, usome mtoto azimilike. Akiwasha moto hauzimiki. Hana piki piki lana kiki. Kopis mala amba mala gigi. Mara wakele mashabiki. Ukiwa na pesa hakunaga mal stress. Inayo enda mbero na weather reverse. Tolaga maganza tofumile kole. Baleke bayombe tojile tojile. Wezi tamba town, mobila ya kibunda. Wezi low town, mobila ya kibunda. Wezi tamba town, mobila ya kibunda. Wezi low town, mobila ya kibunda. Eshima kibunda isi. Eshima kibunda isi. Eshima kibunda, bunda, bunda. Eshima kibunda. Eshima kibunda, bunda, bunda. Eshima kibunda. Eshima kibunda, bunda, bunda. Eshima kibunda.
Yeah. Okay, naposema kibunda simanishi bunda basi, sio bunda mkoa wa Tarime. Ni bunda chance, aka pesa, aka mtonyo chambi chambi. Ukizipata ndio inakuwa konyo. Hey, pesa mwana haramu, ukizishika tu unaweza kupasa chini na umefika juu. Ona dalali kauza sura nataka cha juu. Hata mgonjwa kiziona pesa pata nafaa. Ah, pesa inauza utu, pesa usithubutu. Pesa ndio inafanya tunakuwa na roza kutu. Wachumba takutema kama ukiwa hauna pesa. Ila ukiwa nazo brother wewe.
Maboda boda na haso sababu ya kibunda. Hey, sababu ya kibunda. Mama ntilie kila kona wanasaka kibunda. Hey, wanasaka kibunda.
Wezi tamba town, mobila ya kibunda. Wezi low town, mobila ya kibunda. Wezi tamba town, mobila ya kibunda. Wezi low town, mobila ya kibunda. Eshima kibunda isi. Eshima kibunda isi. Eshima kibunda, bunda, bunda. Eshima kibunda. Eshima kibunda, bunda, bunda. Eshima kibunda. Eshima kibunda, bunda, bunda. Eshima kibunda.
Town baby, hot town boy.
Wamemchokoza bear.